waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
National Reconciliation Week oo macnaheedu yahay toddobaadka dib u heshiisiinta qaranka waxaa sanad kasta la qabtaa 27ka May ilaa 3da June, taas oo bilaabantay 20 sanadood ka hor. Toddobaadka dib u heshiisiintu waa waqti loo asteeyay in dadka Australia oo dhammi israadsadaan oo isdhexgalaan si ay u bartaan sooyaalada ay wadaagaan dhaqamadooda kala duwan iyo khibradihii ay ka dhaxleen halganadooda nolosha, isla markaana ay xiriir wacan la samaystaan dadka dhulka loogu yimid ee Aboriginalka la yiraahdo iyo kuwa Torres Strait Islanders kaba. Sanadkan, halqabsiga toddobaadka dib u heshiisiinta waxaa loo bixiyey More Than a Word, Reconciliation Takes Action, oo dulu ahaan la macna ah hadal yar iyo hawl badan. Warbixintan aanu ku eegayno sida ay soo galatida Australia uga qayb qaadan karaan ugana mid noqon karaan dib u heshiisiintu waxay ka mid tahay taxanaha barnaamijyada Settlement Guide ee loogu talagalay in dadka soo galootiga ahi ka bartaan guud ahaanba habnololeedka Australia. Toddobaadkan dib u heshiisiinta oo bilaabmay 27-kii bishan May ee sanadka 2021 dhammaana doona 3da June, waxaa dhiirigelin isdoonashada iyo isdhexgalka bulshada kasoo kow sanad kasta lagu xusaa codbixintii shicibka Australia ee 1976-kii oo loo yaqaano 1967 referendum iyo go'aankii maxkamadda sare ee Mabo bishii June ee 1999-kii. Hadal yar iyo hawl badan waa halqabsiga toddobaadka dib u heshiisiinta qaranka ee 2021, waana sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii Reconciliation Australia oo ah hay-adda dib u heshiisiinta ee qaranka. Karen Mandane, haweenadan la yiraahdo, waa maamulaha ugu sarreysa hay-adda Reconciliation Australia, waxayna kasoo jeedaa qabiilka Bunjalung oo ah mid ka mid ah qabiilada dadka dhulka loogu yimi oo dega waqooyiga New South Wales. Waana tan iyadoo ka hadlaysa toddobaadka dib u heshiisiinta.
Reconciliation, it's a journey for all Australians. How we think about the relationship with the first Australian.
Dib u heshiisiintu waxay dadka Australia oo dhan u tahay hayaan socda oo ku saabsan sida aynu uga fikirno xidhiidhka dadka Australia loogu yimi oo ah Aboriginalska, dadka Torres Strait Islanderska iyo Australianka kalaba waddanka ku cusbow ama muddo aad u dheerba joogay, ayay tiri. Dib u heshiisiintu waa mid u baahan in si firfircooni ah looga qayb qaato, waxaana jira siyaabo sahlan oo looga qayb geli karo.
When it comes to National Reconciliation Week, it's just an opportunity for us all to take a moment to think about those.
Toddobaadkan dib u heshiisiinta qaranku fursad bay inoo tahay dhammaanteen aynu kaga fikirno xidhiidhada inaga dhexeeya, tooshna aan ku ifino oo bilowno sheekaysi cusub, kuna dhiirigelino bulshooyinkeennu in ay ku lug yeeshaan dhacdooyinka ama ka qayb qaataan hawlaha jira. Maamulaha ugu sarreeya ee hay-adda Federation of Ethnic Communities Councils of Australia oo loo soo gaabiyo FECCA, Maxamed Al-Khaviji, ayaa dadka soo galootiga ah oo dhan ku boorinaya inay ka qayb galaan hawlaha dib u heshiisiinta.
We have a very strong voice if we unite with First Nations people's voice.
Cod xooggan baynu yeelanaynaa haddii aynu codkeenna la midayno kan dadka dhulka loogu yimi. Waxaynu ognahay inay dhulka inagu soo dhaweeyeen, waana waajib ina saaran inaynu ogaano sooyaalkooda oo aynu ogaano waxa bulshooyinkaasi soo mareen, waayo waxaynu leenahay khibrado ku dhow kuwooda iyo baahiyo isbeddel doon. Waxaynuna labadeennuba rabnaa in loo sinaado waddanka, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, Karen Mandin ayaa sheegaysa inaanay dadka soo galootiga ah qaarkood uba soo jeedin howlahan dib u heshiisiinta, taasina ay sababaheeda yeelan karto. Waxay si adag ugula talinaysaa dadka soo galootiga ah inay doorkan dhinaca ka raacaan toddobaadka dib u heshiisiinta qaranka.
Probably one of the biggest barriers is not knowing where to start.
waxaa laga yaabaa in caqabadaha ugu waaweyn mid ka mid ay tahay inaanay dadku aqoonin meeshay wax ka bilaabi lahaayeen, oo ay dareemaan cabsi ama dareemaan inay tahay mid aan iyaga qusaynin. Wax badan baynu wadaagnaa. Waxaa jira siyo uu midkeenba midka kale dhaqankiisa iyo duwanaanshihiisa u fahmo, waxayna ila tahay inaynu sidaa awood ku yeelanayno, ayay tiri. Maxamed Al-Khafiji, maamulaha sare ee FECCA, ayaa isaguna sidaas oo kale qaba in aanay dad badan oo soo galootida ka mid ahi aqoonin sidii ay ula sheekaysan lahaayeen oo u dhexgeli lahaayeen bulshooyinka kale ee dadka dhulka loogu yimi ka mid yihiin, amaba ay u haystaan wax aan iyagaba khusaynin. Waxaa caqabadaha ugu sii nugul, buu yidhi Maxamed Al-Khafiji, dadka aan waxbarashadooda Australia ku soo qaadanin.
I think the problem is a lot of people don't understand what reconciliation is or what it's trying to do.
Waxaan u malaynayaa in dibku yahay inaanay dad badani fahmin waxa dib u heshiisiintu tahay iyo waxa la rabo in laga gaaro. Taasina waxay si dheeraad ah ugu sii adag tahay bulshooyinka soo galootida ah ee aanay Ingiriisidu ahayn luqadooda koowaad. Waxay ila tahay inaynu is-aqoon gelino oo aynu hubino inaynu xiriir waafiya la samaysano dadka Australia ee dhulka loogu yimi, waayo taa la'aanteeda si dhab ah uma odhan karno waxaanu nahay Australian, ayuu yidhi. Caqabadaha horyaala bulshooyinka soo galootiga ayaa haddaba FECCA ku dhaqaajiyey inay toddobaadkii dib u heshiisiinta ee sannadkii 2020-kii dadka soo galootida ah u qoreen qoraal ciwaankiisa la yiraahdo Encouraging Engagement, oo macnihiisu yahay dhiirigelinta isdoonashada ama isdhexgalka.
The document tries to show how communities can engage with First Nations people during national reconciliation.
Dokumentigani wuxuu isku dayaa in uu tuso bulshooyinka sidii ay toddobaadka dib u heshiisiinta ula falgeli lahaayeen dadka dhulka loogu yimi. Waa barbilow lagu furayo albaabka sheekaysiga, dadkana fursad loo siiyo inay bilaabaan wada sheekaysi. Waa mas-uuliyadda qof kasta dhinaciisa ka saaran isdhexgalka, mana jirto hab sax ah ama khalad ah oo laysu dhexgalo. Dasdiga uunba muhiim ah, kaasoo ah in si kalsooni ah laysu dhexgalo oo midba midka kale ka dhaqan iyo taariikh barto, waa mid aynu soo galooti ahaan tahay inaynu dhulkan ka samayno si aynu u xoojino dadka dhulka loogu yimi codkooda, ayuu yidhi. Dokumentiga Engagement Guide-ka ee FECCA soo saartay waa mid iftiiminaya howlqabad qoto dheer oo ay sameeyeen Diversitat Aged Support Service hay'adda la yiraahdo oo ka howlgasha magaalada Geelong ee gobolka Victoria. Maamulaha guud ee Diversitat, Robin Martinez, ayaa isu keentay oo kulmisay xubnaha bulshooyinka la kala yiraahdo Karen iyo Karini ee deegaankaas, iyo sidoo kale Wathorong people oo ka mid ah dadka dhulka loogu yimi, iyo mulkiilayaasha soo jireenka ee dhulka deegaanka, si ay si wadajir ah ugu sawiraan sawir gacmeed ka turjumaya dhaqan wadaaga.
It was really about getting to understand one another, seeing overlap between strengths.
Waxay runtii ahayd in la isfahmo oo la isla arko koox walba waxa ay ku wacan tahay ama ku liidato. Waxyaalo badan oo aynu iskaga midnahay baa jira. Luqadda iyo erabixinta saddexda kooxoodba runtii waa muhiim, waxayna runtii muhiimad u leedahay dhaqanka iyo waxyaalaha la rumaysan yahay ruuxi ahaan iyo wax kasta oo kaleba, ayay tiri. Robin Martinez waxay kaloo intaa ku sii dartay inay kooxaha la kulmiyey ay la soo dirsaan arrimo ku sii u saameeya, waana tan mar kale iyada oo arrintaa ka hadlaysa.
We wanted to explore how those groups would interact.
Waxaanu rabnay inaanu sahaminno siday kooxahani isku dhexgeli karaan, iyo in aanu dadka fursad u siino inay la kulmaan kooxo kala duwan iyo inay ogaadaan waxyaalaha ay ku wacan yihiin iyo kuwa ay xiiseeyaan, iyo weliba waxyaalaha qaar ay ka siman yihiin sida cunsuriyad lagula kacay, dulmi lagula kacay, ama dhul ama wadan ay lumiyeen, ayay tiri. Waxay sheegtay Robin in natiijada laga gaaray isdhexgalkaasi ahaa isfahan iyo saaxiibtinimo abuurmay. Engagement guide-ka ay FECCE qortay waa mid qiimo leh oo ka caawin kara bulshooyinka soo galootiga ah inay ka qayb qaataan toddobaadka dib u heshiisiinta ee sannadlaha ah iyo inay bartaan waxyaalaha Australia laga qiimeeyo ee lagaga dhaato ee qofka ka dhiga Australian. Sida ay Karen Mandin inoo sheegaysa mar kale in laga qayb qaato toddobaadka dib u heshiisiintu aad bay u sahlan tahay, waxaad xataa kaga qayb geli kartaa bay leedahay inaad samayso sawirada kombiyuutarada lagu sameeyo oo ku saabsan dib u heshiisiinta, oo aad markaa barahaaga bulshada iyo emailkaagaba bulshada kula wadaagto si aad codkaaga ugu darsato howlgalka dib u heshiisiinta.
So many ways that migrant Australians can get involved, whether it's having a look on our website.
Waxaa jira siyaabo badan oo soo galootida Australia uga qayb qaadan karaan. Haday tahay inay eegaan website-kayaga oo ay ka arkaan waxyaalaha ka dhaca meelaha ay degan yihiin, ama helida macluumaadka wanaagsan ee SBS, ha ahaato muuqaal ahaan ama barnaamijyo radio way oo ay dabeed kala sheekeystaan arrimaha qoysaskooda iyo bulshooyinkooda, ayay tiri. Sannadkan, toddobaadka dib u heshiisiinta durucdiisu waa hadal yar iyo howl badan, waxaana dadka Australia oo dhan loogu yeedhayaa inay uga soo qayb qaataan si geesinimo ah howl qabad waxtar lehna ay ka geystaan. Karen Mandina waxay leedahay qof kasta door baa uga bannaan.
So if going to a National Reconciliation Week event is the first time you've ever do that, that's a brave action.
Haddii ay hadda ku tahay markii ugu horreysay ee aad tagto toddobaadka dib u heshiisiinta, waa tallaabo geesinimo leh. Haddiise aad sannad kasta tegi jirtay, malaha waxaaba la joogaa xilligii aad adigu wax soo bandhigi lahayd. Haddii aad hadda bandhig iyo waxyaalo kaleba samaynayso, malaha waaba waqtigii aad si qoto dheer ula wadaagi lahayd saaxiibadaada iyo qoyskaaga aan kula qaban aragtiyahaaga. Dhegeystayaal, macluumaad dheeraada oo ku saabsan dib u heshiisiinta haddii aad rabto inaad hesho, booqo websiteka www.reconciliation.org.au. sidoo kale, dokumentigan FECCA u qortay dadka Australia ee soo galootida ah oo ku saabsan wiiga dib u heshiisiinta lana yiraahdo Encouraging Engagement, waxaad ka heli kartaa website kooda www.fecca.org.au.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.